I call kodwa lakho linamandla akhona amagama kodwa lakho lininjalo.
Somandla ngamandla sinike wona impinto enzima singenalutho sihlomekethe sifuna ushintshe sathola ushintsho yangena imali washoda uthando ngoba uthando lubiza ukulimali.
Uzusole babendeleni zokulunga noma ngihamba ngkose kodini lethunzi lokufa angikwesaba kubi no no.
Kumnandi no magbelda, I made it through your prayers, darkness and stormy weather. Izithazami zinhleka, wena phela wangiseka. Ngiyaphilipha mangikhuleka, bheka manje umani yaneka.